Vium bevio te via mungu wetu.
Nampa me wetu.
Vium bevio te via mungu wetu.
Nampa me wetu.
Pazeni sauti.
Ili nasi mwimbe.
Pazeni sauti.
Ili nasi mwimbe.
Watu wote, viumbe vyote, awaye yote, sifu Mungu. Watu wote, viumbe vyote, awaye yote, sifu Mungu.
All creatures of our God and King,
osifuni Mungu.
Lift up your voice and with us sing,
osifuni Mungu.
The burning sun with golden beam,
imbeni, imbeni.
The silver moon with softer gleam,
pazeni, sauti, imbeni.
Viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu. Viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu. Pazeni sauti ili nasi mwimbe. Pazeni sauti ili nasi mwimbe. Amen.
Watu wote,
all creatures,
viumbe vyote,
everybody,
awaye yote,
praise the Lord,
sifu Mungu.
Amen.
Watu wote,
all creatures,
viumbe vyote,
everybody,
awaye yote,
praise the Lord,
sifu Mungu.
Thou rushing wind that art so strong,
osifuni Mungu.
Ye clouds that sail in heaven along,
osifuni Mungu.
Thou rising morn and praise rejoice,
imbeni, imbeni.
Ye lights of evening find a voice,
pazeni, sauti, imbeni.
Viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu. Viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu. Pazeni sauti ili nasi mwimbe. Pazeni sauti ili nasi mwimbe. Amen.
Watu wote,
all creatures,
viumbe vyote,
everybody,
awaye yote,
praise the Lord,
sifu Mungu.
Amen.
Watu wote,
all creatures,
viumbe vyote,
everybody,
awaye yote,
praise the Lord,
sifu Mungu.
The flowing water pure and clear, make music for thy Lord to hear. The fire so masterful and bright, imbeni, that giveth man both warmth and light,
imbeni. Viumbe vyote vya Mungu wetu. Viumbe vyote vya Mungu wetu. Pazeni sauti. Pazeni sauti. Sifu Mungu.
Let all live their creator bless.
Osifuni Mungu.
And worship him in humbleness.
Osifuni Mungu.
Oh, praise the Father, praise the Son.
Imbeni, imbeni.
And praise the Spirit three in one.
Pazeni, sauti, imbeni.
Viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu. Viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu. Pazeni sauti ili nasi mwimbe. Pazeni sauti ili nasi mwimbe. Amen.
Watu wote,
all creatures,
viumbe vyote,
everybody,
awaye yote,
praise the Lord,
sifu Mungu.
Amen.
Watu wote,
all creatures,
viumbe vyote,
everybody,
awaye yote,
praise the Lord,
sifu Mungu.
Oh, sifuni Mungu.
Sauti na wote imbeni, o sifuni Mungu.